kulanka oo la ka gabaday magaalada Baydhabo ayaa hay kulanka wacyigeliyay ciidamada booliska xarumo saldhigida magaalada Baydhabo si uu saabniga ahaada ku eedan adag maadaama ciidamada iyo masuuliyad ku saaranta bulshada waliba goobro ku ay gudoomiyaha gobolka Baysar ee ciidamada amaanka Baydhabo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo masuulin kale ankoreen gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheer dooyo ayaa ku hadlay ujeedka kulanka muhiimadis
walaal la sheegay in way wal ku qaado lufade dad muslimiin ay tiin dad badan oo wal habaarad yasiin ka jar dad quraanka soo seen jar walaal la seen sheegay wal la seen sheegay jar wal seen kakay markuu walaal la seen kakay waa meed taa binaadanka oo bus muddu hada busto ku kiyo fade markuu inidan wacdi oo busto noo kiyo no dhomb may een anka mahadiyane agaasimyal waana may la raayis een aan dooyan iyo sioniin wadiyan ilaahay ajari hasanaad ku si tan kale madiyan anaga shaqada booliska iyo hooleysan ka jirtan ma yatiin dad nafti oo horay gurun qaaday inay wadan ku difaacan inta bilad ka roodi isin eedalan shal badan yi bilad dad badan aad digeen 1 milyan ka dhadho isin haano yareetin madun halka milyan may ka ciifana askartii bad front line ka jirtay difaac ka jirtay laki ciifada way maayeen wali dalka ku jeeray wal ogi markuu lanka laki ciifi hadii oo isin ciifada ku waran ida arintu may leeyahay isoo ka faylasa madun ii fogaan sheegay may ku midata tan atle sheegay ee lamada mushkiliyalka anka wiin oo hata booliska eedanka ii khaasatan dadka dhanba haysto meeta halkum khamaar kale dheelo dadan may aqli joosheen khamaar meen ka saayna trub kale dheelay oo guriyal isku helay jeeriyan madmad ku haado hata laaska dilay khaasay khamaar ka saay madama us telefoon ku jaro telefoon ka dhaha jar way ka aleen wal idmano may leeyahay halaale ka aleen me ki leela farsamay la jeebka la gili khamarki oo walla harantay isii ogaaytay noo iyo khamar jiyo leeyahay bro la khamar dheelo may salaam jirna raadwa guwaydo oo guwayd alkaare leeyahay mooji meelo shatan gabtay ilka dheeri jiray jirta raad langi meel galaw la arag hata lan salaam ku qaaday wadanku ma lahayn may jiray wax khamar jiyo leeyahay marka tiyeelahay tii uu noo khamar jeenagan hata madu runtaas in sheeway noo khamar jeenagan
dhinaca kala taliyaha booliska gobolka Bay Kaashanle sare Aamin Maxamed Usmaan ma daruuray ee booliska fariiq walyaabo loon ku baahanyay
intii geeka ka bilaawta hoob horlaan garanti korriin isu gaaday askari tuman qof oo iska kalsoon kun qof oo iska kalsoon tuman qof iska kalsoon afayle hadii askarnimada qofkaada maraad aamin sinayn qulmaadaha tabay baan inshaayday la ka hadiisa nafti tiitis isu safeguard oo nafsadiisu ka kalsoonad yaa nafkeer badbaadii kor markan ku yeesato naftan tii uu intee iska kalsoonanan shaqada uu nanin diri uu qoraneena uu nanin edmaday dawladda nin edmati namay bala faday sidii atanka anka amal falnan laakiin hadii alter hebelow shaqo ma keentirna ha ba may aragaase askariya waardi saaran jidar roog isgoosaru gember ha qaaday fadhi gemberki badii sagaad ya kursigi oo meeli lamaadi dhinna way gorijay giliye madii sagaa u si kursiga saar biyaayan oo lan lan la jarn qoya biya gaas kursigu suub lama saar biyaayan ma kiirin ba jaade kiirin mado ba la fiirye mado litirki meeli ala fiirye marko meel raay su mobile fiirye la kaasay isgoysa korhay
angadan bayntii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Ibrahim Bilaal ayaa sheegay in ka wasaaradda ahaan iyo door ku leeyeen kulanka wacyigelinta
waxaan rabnaa marka koo ciidanka muxuu xil saareen booliska wuxuu xil saareen yahay ilaalinta nafta muwaadinka ku nool Koonfur Galbeed wuxuu xil saareen yahay ilaalinta xoolaha muwaadinka ku nool Koonfur Galbeed wuxuu xil saareen yahay badbaadinta muwaadinka ku nool Koonfur Galbeed intaas oo nin lagu saxdo maxaa waay asa xango adaa lagu nool yahay ciidanka booliska waxay ilaaliyaan halbowleyaasha dawladda ilaaliyaan sida garoonka sida hadda meesha aan joogno halbowleyaashi wadanka waa iga ilaalinaya oo mar walba saaxiib noqon marka wixii la sheegi laha ama xagga diinta ama xagga ciidanka ama xagga disiplinka ama xagga akhlaaqda ama xagga ethicska wixii oo dhan waxa sheegay tariyaashi iyo madaxdi iga horeysay wa maasantiin laakiin waxa aad ugu faraxsanahay
wacyigelinta lan gobada ciidamada amaanka iyo weyba ay ku helayaan dhirigelin dhanka shaqada iyo ee